ndefi menni yaay mon amna mone bon munna merna yaayo
merna
ci politiki
merna
ci religion yi wante munu ma joy wante munu ma xol lolou xale xamna yaayo 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 yaay man menane man xamnaane urnaane lolou amu solo ci amu jeyo yaay xamnaane istane demerna yaay
Let's go.